Mai mult swaga, nasipo baia.
Kilele maengima Yudongo kise ye Webi mama ze usilete Oken pesa kende matingwe briefcase useless Agoe kidi keto business One gijash to onge witness Watingo industry wakelo sweetness Waonge jealousy Wachu wado realness business Niamara ama uta regret Yaka baba sote ni brethren Maja luo
Yudongo ni
Maja luo
Chukufuka
Kenya Connection. Some people just